yeza, ay, yeza, ay, yeza, hungry panda under Mikey.
Tapo, 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 ay, kayu korada bigwe tapo, ay, ni mtu wako wangu wakando, ay, ukilalisha bana napita nako,
akijilegezo napiga tapo, unakapotezo napiga tapo, ukishatelezo napiga tapo, akipomchuni tapo, tapo, tapo. Nateleza kwa bitu tadhani konokono, cheni kashabiki vila natupa mikono, chana shangilia nika ameshinda loto, achu mini wake ala yoni ndoto. Kamni kusho vile josi ufanya, haduki ni roga bado nitakuhanya, ukisha anika na kuja na kumanya, na uma na puliza na jifanya kama panya. Yo piga nduru manze kasku bidu, asha changanyikiwa ana dance keleu, kali fita na benka bambu. Mindi onyuki na peana utamu, kani wako tabaki umeteta, chitacheza na yo mwili ka dikteta, utabaki umesituka gai fafa, pewa kitu tetema kama kifafa.
Tapo, 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 kayuko rada pigwe tapo, ni mtu wako wangu wakando, ukilalisha bana napita nako,
akijilegezo napiga tapo, unakapotezo napiga tapo, ukishatelezo napiga tapo, ati form tu ni tapo, tapo, tapo.
Ati shikilia mali yako, karada neza pita na ye, juzi kishika neza shuka na ye, na tutaenda home dance ukata nipe, haha. Pole pole tukise, tumekuja na ubaya, unavumbika se, na watachora saba, jubitsi yoleme, next time karada juzi ndo kuse, ah. Angipanda ndiyo name, vile si wapanda utadhani tuna date, kacheze na matope, hii game na kize, upende usipende, uwezi kuwa mi, songa mbali na mi, yuki kamsani takuanguri dadi, tingalingaling is a hit track ting, 17 di kasarani straight outa, tapo, 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 kayuko rada pigwe tapo, ni mtu wako wangu wakando, ukilalisha bana napita nako,
akijilegezo napiga tapo, unakapotezo napiga tapo, ukishatelezo napiga tapo, atipo mtu ni tapo, tapo, tapo.
Ati anakata nika nataka, juwe nye kameiva nika supa nika yeza yeza, Mr. Mbui kamvuvi na mvua vua, ukidaini kwa kiti ya mameza meza.
Nakapele kambanyu tunaanza kuzitoka, duni meomoka lazima kumochoka, napiga magoti ni kaka meokoka, daktari miti shamba na katibu nyoka.
Na misi wezi kubali kukata, uki come true ni kurolie kingdom ni kunjing jing jung, uki cover the face mina fire the best, ha masanya waitane.
Ile time niko jing mina feel kama king, hakuna cha udokta mindi yo ring ding, kademka na sukwa na ringa na tepwa na jipwa na chekwa na seswa na tokwa.
Anatekwa na seswa natokwa.
Tapo, 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 kayuko rada pigwe tapo, ni mtu wako wangu wakando, ukilalisha bana napita nako,
akijilegezo napiga tapo, unakapotezo napiga tapo, ukishatelezo napiga tapo, atipo mtu ni tapo, tapo, tapo. Aye.